na dunia, we peke ufananishwi. Yale uyatendayo yatisha na yashangaza, falme zote za kutambua we mfalme. Usiye na masaa wala majira unaga, we yule wa jana, leo tena na milele. Kuamka kwangu
niwe washughulika, sina hofu maishani mwangu.
Kula na kunywa, kulala, kuamka kwangu
niwe washughulika, sina hofu maishani mwangu.
Kula na kunywa, kulala, kuamka kwangu.